nuka todo shaka cash nuka kuviu majero mvinzo vemu kira katudu paga sadu shaka cash tampaka na shakaga guhindura life nga korera tangi yekure usama kai nambi kieba niba gyoro shebu sikyo bila saswe nidihira buri wese abita basaza baza bababa basaza bababi kila baseba nyabugafa bashiramu zagara mabasazi barakabya churi kurira aho turi benshi abakuru bacura yeah bacura bacura bagatahira koma biana gura marira basigara bicuza bicirabure benda no kubi kijoni vumchaba underground about to come bibatera kwikomana pazara.